La ama ra ka daba dheh. Ku khafif waxaan cuslayn. Sax waxaan khalad ahayn. Labo weyn kursi. Saddex basal qiiq ama qiiq. Afar filin qaadid ama duubid ma shirkad company. Shan saacad isku dhicid shil baabur. Lix walaal dhiig. Toddoba gool oo noqon kara goolkii u dambeeyey, luqad, cunto ama raashin, ama gool kubadda laysaga dhaliyey. Dareen sideed isku mid, taajir ama qani.